chitukuma wagara kwatulika kone kutu yamba kumangoramu kwano kwemukama tatuleka kufa
echo chitufu
tinunira ebyo ebiriwo bigera geranye kubyaliwo mukwano gwe yatulaga mungi tufuba kuba mikwano gye bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayitya mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka binajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayitampola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka binajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita tukoze byo binje bita sana ebye byesisi wazane tuswala mulina twela bila mukama ya tugula tulibabe tuswala twemenye chochimanye yona vya tukola tubichuse ebiriwo n'ebyebiddawo tebyamanyi gye binaggwera bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayitya mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka binajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita sabaguma gw'ebyo ebiriwo ebyo byaliwo luli byatusookawo era bye byatulugunya bali abaliwo luli ddala n'ebinakuwaza emitima gyabwe laba okwagala omukwano bwe kusaasira ekisa ekingi kyeyabalaga kyekisa naffe kye tulina okuba abalamu nate bino byetulaba byetutunulira byetutwala ng'ebikulu ayitya mpola mu ddoboozi kakkamu kijangu luka binajja ebyo byatunulira nga byebisinga byogerageranya ku katonda zukuka labuka obudde buyita bino byetulaba byetutunulira byetutwala